Why is this the song this speed, ladies and gentlemen?
Get up, get up, get up.
Mpuki kwa nguruwe mchungu, hote wenye majungu, basire mwata shungulia. Na mlinda kwa kesungu sungu, kiunone kirungu, asija kanikimbia. Siwezi kubali kunguru mmoja gaje kura kifaranga changu. Mtani jita kuwa kioja, nitaweka wapi sura yangu.
Tayari nisha mona, nimemsoma, hivyo vyo kenda ishi nae. Mtoto alivyo nona, nyama choma, yeah, nitakula nae. Zamani ulipitaga, leo ni atie na mwenzio, tufanye yalikusha. Yeah, yeah,
niachie, nasema basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie, naomba basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie, nasema basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie,
nijua utani,
naomba basi niachie,
kumbe umemanisha. Jamani mo, unapenda vizuri vya wenzako tu. Yanyanya, za wapi iso, unareta vitu kutafuta vya kwako. Yanyanya, ukanajulikana nyumbani, hata kama mke wangu wa zamani. Ubaya uo, mahali mezani, unataka nini ya ubabe wa mtani. Ubaya uo,
punguza gezo kokoro kokoro, mtu mwenyewe afya mugogoro. Mapenzi ayanaga kiporo, niachie mwenzio nicheze ndomboro. Zamani ulipitaga, leo niachie na mwenzio, tufanye yalikusha. Yeah, yeah,
Niachie, nasema basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie, naomba basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie, nasema basi niachie,
kumbe umemanisha.
Niachie,
nijua utani,
naomba basi niachie,
kumbe umemanisha.
Get up, get up, get up.
Kumbe umemanisha.
Niachie,
naomba basi niachie,
kumbe umemanisha.